So, brothers and sisters, when we meet like this, we remember how Christ said to his disciples that wherever two or three are gathered together in my name, there will I be in the midst of them. So Christ is here with us as Mr. Bowles prayed to help our hearing, our understanding. We flew into Kenya about 1 week ago. Actually, last Sunday, 27th March. Mr. Bowles invited us to accompany him and his wife. To visit many towns where people have been contacting him from. Places like Kisumu.
Mwani kama kule Kisumu.
Ioma.
Kule Ioma.
Mbita.
Kule Mbita.
Siaya.
Kule Siaya.
And we even had some people come over from Uganda and Tanzania.
Na pia kulikuwa na wapendwa kutoka Uganda na Tanzania.
And on Monday we'll be seeing a few from Nairobi itself.
Na Jumatatu tutakutana na wachache kule Nairobi.
There is no doubt that Kenya, like many countries, is having serious problems.
Hakuna kule kutia shaka, Kenya kama nchi zingine iko na shida kadhaa.
Not just political problems, or economic problems, but problems as basic as not having food or water to drink. Or water to plant crops. Now I know it is not the first time that it is happening in Kenya. And for that reason, some will feel that there's nothing new about the drought you have been having. But those who think deeply about these things will agree that the drought and the hunger it brings about is getting worse and worse every time it happens.
Wataendelea kuelewa hali ya ukame kuharibika na njaa itaendelea kuwa mbaya zaidi na zaidi na zaidi.
And every country in the world is having some kind of problem. There may be different problems, but we all have our problems. We have problems in Nigeria.
Nchi zote duniani ziko na shida tofauti na ile nyingine. Hata kule ndugu ametoka Nigeria kuna shida fulani.
And of course Christ said in Matthew 24 that these problems will get worse and worse before he returns.
Na pale Mathayo 24 Yesu anatuambia kwamba shida hizi zitaendelea kuharibika na kuharibika kitambo akuje.
Now when we as human beings have problems,
na sisi kama wanadamu tunapokuwa na shida,
we look for a savior or a messiah or someone to deliver us from our problems.
Tunamtafuta ama kumtazama muokozi ili atakuya atuokoe kwa ile shida fulani.
We look to a higher power to help us out.
Tunamtazama aliye na nguvu zaidi kutuliko ili atuokoe.
In fact, this is one of the reasons why different kinds of religions started all over the world.
Na hakika hili ndilo sababu ilifanya kuchipuke madhehebu aina mingi duniani kote.
And of course different kinds of governments also.
Hata aina tofauti za serikali pia zikachipuka.
People were looking for a higher power to trust in.
Watu ambao wanatafuta nguvu iliyo ya juu iliyoiamini.
We as human beings see we are powerless against sickness.
Sisi kama wanadamu tuko wanyonge kinyume na magonjwa.
We are powerless against poverty or hunger.
Hatuna nguvu katika hali ya njaa na umaskini.
We are powerless against oppressors, you know, oppressive governments.
Na hatuna nguvu kwa walio wanaotufinya.
And a mighty country like Japan that used to be the number 2 economy in the world.
Na nchi ya nguvu kama Japan iliyokuwa namba ya pili kiuchumi duniani
is finding itself powerless against a natural disaster like an earthquake and a tsunami.
Inajiona haina nguvu katika janga za kawaida kama upepo na maji yanayopiga nchi yote.
So in such situations, human beings begin to look for something or someone to trust in.
Na katika hali kama hiyo, nchi zinatafuta ama watu wanaweza pata msaada wapi?
Someone that can save them or provide for them or defend them in such situations.
Mtu fulani anayeweza kuwasaidia ama kuwaokoa ama kuwahudumia kwa njia fulani.
When Christ came to earth about 2000 years ago,
Yesu alipofika hapa duniani miaka 2000 kama imeisha,
he came to his people.
Alikuja kwa watu wake.
And he found they were in very, very bad conditions, just like we have in many countries today.
Na aliwakuta watu katika hali ya shida kadhaa kama vile sisi sawasawa tulivyo sasa.
At that time, the Roman government was ruling over Palestine.
Na wakati huo serikali ya Kirumi ilikuwa ikitawala kule Palestina.
And in Daniel chapter 7 verse 7,
na pale kwa kitabu cha Danieli ukurasa wa 7 sura ya 7 mstari wa 7,
you can write the scriptures down and check them later if you like.
Unaweza andika hivyo vifungu alafu utaangalia baadaye kama unapenda.
The government that was ruling over God's people at that time was said to be like this in Daniel 7:7.
Serikali iliyotawala wakati huo katika Danieli 7:7 ilikuwa namna hii.
Daniel's Daniel chapter 7 verse 7.
Pale Daniel 7:7
says, I saw in the night after this visions, and behold, I will read the whole verse, then he will read in Kiswahili. Okay. A fourth beast, dreadful and terrible and exceedingly strong. Can you imagine being under such a power? It had great iron teeth. That is, it had power to devour people, to kill people. It was devouring and breaking in pieces and stamping on. It crushed you, stamped you, trampling on the residue, that is the left people left over after destroying the rulers with its feet. It was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Daniel 7:7. Just verse 7.
Okay. Nasoma hapo Danieli 7:7. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, natazama mnyama wa nne mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, mwenye naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyanga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10.
Now to see how terrible the Roman government, the rulership was over God's people when Christ came, let's turn to Matthew 5 and read verse 41. Matthew 5:41.
Unaona vile insi ya Kirumi ilikuwa mbaya, lakini sasa tutaenda kusoma katika Mathayo.
Matthew 5:41. Christ was teaching his people and he says, when they compel you, that is when they force you to go 1 mile, go 2 miles with them. That is, a Roman soldier could grab anybody in the street and say, okay, carry my equipment for me, and we go 1 mile. Christ said, when they force you, compel you, go 2 miles.
Na hapo Mathayo 5 mstari wa 41, Yesu anatufunza hivi. Na mtu atakaye kulazimisha kwenda kwa maili mbili, nenda naye mbili zaidi. Uende mbili na hata mbili zaidi.
And an example happened even with Christ himself in Matthew 27 verse 32.
Na kuna mfano ulifanyikia Kristo katika Mathayo 27:32. Na mstari wa 32.
Christ had been beaten and flogged before his crucifixion to the point where while carrying his cross he was falling down.
Yesu alikuwa amesukumwa na anabeba msalaba wake alianguka.
And Matthew 27:32 says, as they came out, the Roman soldiers found a man of Cyrene, Simon is his name, and they compelled, forced him to say, hey, you come here, take this cross and carry it with us to Golgotha. That's how, now your police don't always do that. So, I mean, things were worse then than they were today.
Jambo hili mtokea Kristo pia katika Mathayo 21:32 na inasema hivi, hata alipokuwa akitoka kumuona mtu mkirene jina lake Simeoni, huyo wakamshurutisha auchukue msalaba wake.
In Nigeria we have the regular police, then we have what they call the mopo. It was supposed to be mounted police, but if you know what brutality is, wickedness, mopo represents brutality, wickedness.
Na kule Nigeria tuna vikosi viwili vya askari wa polisi. Kuna wale wa kawaida na hao wengine ambao walikuwa wameitwa wa mlima na ni wabaya. Ni wabaya zaidi, ni wanyama.
But the Nigerian mopo is nothing compared to these Roman soldiers. As Daniel said, they were brutal, vicious. And they smash you to the ground and stamp on you and tell you to do whatever they want you to do.
Na ukilinganisha unyama wa hawa askari wa Nigeria naitwa hawa wabaya, uwezi ukalinganisha na hawa wa Kirumi. Sababu wa Kirumi walikuwa wabaya, wakoloni, wanyama, wabaya kabisa.
So many people were sick, they were hungry people, some were demon possessed when Christ came.
Kulikuwa na watu wenye njaa, wenye magonjwa na waliopagawa wakati Kristo alipofika hapa duniani.
And we will see how the people quickly saw in him a Messiah. They wanted somebody to save them from the oppressors.
Na tutaona kwa haraka vile waliona muokozi amekuja na atatuokoa kwa haya mambo yote yametufinya.
In Mark chapter 1,
kitabu cha Marko moja,
we read verse 32 to 34.
Mstari wa 32 mpaka 34.
Mark 1 starting from 32. Now at evening, when the sun had set, they brought to him all that were sick and those who were demon possessed.
Hata kulipo kuwa jioni na jua limekwisha kuchwa, walikuwa wakimletea wote waliokuwa hawawezi na wenye pepo.
Verse 33, and the whole city was gathered at his door.
Na mji wote ulikuwa umekusanyika mlangoni.
Then he healed many who were sick with various diseases and cast out many demons, but he did not allow the demons to speak to identify him.
Akaponya wengi waliokuwa na maradhi mbalimbali, akaokoa, akatoa pepo wengi, wala hakuacha pepo kunena kwa sababu walimjua.
To save time, since this is a split sermon, I would like to keep it within 30-40 minutes, so Mr. Bowles will have the longer portion of the sermon. I will just paraphrase Mark chapter 6 from verse 30 to 40. Mark chapter 6 from verse 30 to 44.
Tunaenda pia kwa Marko 6 30 mpaka 34, na nitahubiri kwa muda wa dakika 30 ama 40 ndio ndugu mboa awe na muda mrefu.
The apostles or disciples, as they were at that time, had been sent out to go and preach in many of the towns where Jesus Christ was going to come to.
Kristo aliweza kutuma wale 72 waende vijiji na mijini kule alikuwa karibu aende.
In verse 31, Christ, when they came back and told him what they had done, he says, come aside to a place and rest for a while.
Na katika 31 anawaambia kujeni na muwe mahali pale mpumzike kwa muda.
Says because so many people were coming, they didn't even have time to eat or to rest.
Sababu wale walikuwa nakuja hawakuwa na nafasi ya kukula wala kupumzika.
So they moved to another place, but the people found them.
Na wakaenda mwani pengine watu wakawaona.
Verse 34 says, when Jesus Christ came out and saw the great multitude.
Na mstari wa 34 unasema Mesihi Kristo alipokuja akaona wingu kubwa ya watu.
He was so sorry for them, he felt compassion for them, he started teaching them until the disciples came and said, look, it's getting to evening, let these people go and look for food to eat.
Alipoona aliwahurumia akajawa na huruma na akaanza kuhangaika moyoni akiuliza na kumenda masaa yamebudo meloma hawa watu watakula wapi ama wafunguliwe waende.
And Christ said, no, why don't you find something for them to eat? So Christ wanted to help them because he felt compassion for them.
Na Yesu akasema hapana usiwafungue waende watafutie chakula sababu alijawa na ile huruma.
Okay, they had 2 fish and 5 loaves of bread.
Na walikuwa na samaki mbili na mikate mitano.
So Christ gave them help. He prayed over it and suddenly after they ate they had 12 baskets left.
Na alipochukua isile samaki mbili na mikate tano akaiombea, muujiza ulitendeka kukawa na vikapu 12.
Let's pick up the story in John chapter 6 because that's where the purpose of this first sermon is written. John chapter 6.
Tunaenda kwa Yohana mtakatifu injili ukurasa wa 6 sababu haya mawili yako mwani pale.
So people were sick, they were hungry, demon possessed, Christ healed them, he fed them, and how did the people react?
Na watu waliokuwa na shida kadhaa wagonjwa amewaponya amewalisha na watu walisemaje baadaye?
John chapter 6 verse 15 said,
Yohana 6:15 tunaambiwa,
therefore when Jesus perceived that they were going to take him by force and make him their king, make him their Messiah, make him fight off the Romans.
Na Yesu alipojua atamchukua kwa nguvu na wamwafishe kama mfalme,
he dodged them, went off somewhere, but the people started looking for him.
Na yeye akaishia akaenda na wakaanza kumkusaka.
Now verse 22 says, on the next day,
mstari wa 22 unasema na siku iliyofuata,
when they found him,
walipompata,
or they came looking in different places, eventually they found him, and this is what Jesus Christ said to them.
Baadaye wakaenda sehemu kadhaa wakata lakini wakampata. Yesu alisema hivi,
verse 26 now,
26 sasa,
Jesus said to them,
Yesu akasema kwa wao,
truly, truly, or most assuredly, I say to you, you have been looking for me, not because you saw the miracles, the healings I did, the food I gave you people to eat. Not because you saw the signs and you ate and you believed, but because you ate the loaves and you were filled.
Hapo 26 kunasema Yesu akawajibu akawaambia, amini amini nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba.
Verse 27, Christ now said to them, and the word of God is recorded for all of us so that we can always remember where Christ wants our focus in life to be. When we come to the church, when we are looking for Jesus Christ, what should be the reason? What should be at the back of our minds?
Na mstari wa 27 umeandikwa ili tuwe tunaendelea kusoma tuwe tunapomtafuta Yesu tunamtafutia nini aswa.
Christ said, do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal upon him.
27 tunaambiwa msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kindu mucho hata uzima wa milele ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyeitwa aliyetiwa muhuri wa Baba, yani Mungu.
Christ was in essence asking them to ask themselves a very important question, which is the purpose of my message today, that from time to time we should ask ourselves this question and refocus our mind on why we're in God's church. The question is, why do we go to church? Why are we in this congregation? Why are we here rather than waiting till Sunday to attend on Sunday?
Na aswa tunapo kusanyika mwali kama hapa, tunapo tafuta Yesu, tunapo penda mambo haya yote ya Mungu, tunjulise swali tuko hapa kwa sababu gani. Maana Yesu alikuwa nataka wajue aswa lengo yao ni yani, ama madhumuni yao.
You know, if you ask the question outside, people go to the church they attend for various reasons.
Ukienda kule nje ulize watu, kwa nini wanaenda kule wanapo shiriki, watakupa sababu mbali mbali.
Some people go because that's where their parents, their father, their mother, their relatives attend.
Watu wengi wanaenda kuabudu kule sababu wazazi wao na nyanya zao pia waliabudu kule.
Others will tell you that the building is conveniently close to the house, so they can just come out of the house, rush and go to church, then come back home.
Wengine watakuambia kanisa iko pale pale tu, mimi naenda ninaingia na ninarudi kwangu.
Some will say they like the worship style that they, you know, in Nigeria they will call them living churches. Why? Because they play drum and dance and dance. And they say, today, man, I really rocked in church.
Wengine watakuambia ninaabudu kule kwa sababu ni kanisa iliyo hai, ni kanisa ya kiroho, naenda kule ninaimba kama kule na ile kuna nyingine siko na kelele, tunaimba tunapiga.
Others go to the church they attend because they are free to dress as they like, to do whatever they like. Church is just an activity in the week for them.
Wengine wataenda kule sababu katika ule muundo ama mpangilio wa ibada kuna unakubalika vile unavaa, umeruhusiwa kuvaa vile unataka.
In Nigeria, church today has, or religion has become like a business to most, especially in the Pentecostal circles.
Kule nchi ya Nigeria, dini ama kanisa imekuwa kama ni biashara, aso katika dunia ya wale wanajiita watu wa kiroho.
If you are poor, you go to a particular church where you think the minister can pray for you, or your day of miracle is coming. God is going to send you some money or change your financial situation.
Unaenda kule kwa yule pastor ama askofu wa kiroho anakuombea na unatarajia muujiza, utapata pesa ama ubarikiwe kwa njia zingine.
If you are sick, they will say, there's an anointed man of God in Mountain of Fire and Miracles. Let's go there, he will pray for you and you'll be well.
Kama wewe uko na ugonjwa ama maradhi, unaambiwa kuna mahali panaitwa mlima wa maombi, enda pale uombewe na uponywe.
If you are looking, you are single, you are looking for a wife or a husband, they say, oh, let's go to Christ Embassy. There, they wear mini skirts, the pastor perms his hair, and even all his assistants have to perm their hair. You may have heard of Chris Oyakhilome.
Na kama wewe ni mke ama ni bwana na unatafuta mpenzi, unaambiwa enda pale mlimani na utapata wandada ambao wameamua kuwa uchi nusu, na utanyakua moja mahali pale.
So if you want a wife or something, go where the mini skirts are, the boys are wearing pencil trouser suits or shiny suits and so on, and you may find one.
Utaenda kule ukutane na wandugu ambao wamevaa hali ya kisasa, wandanda wameamua kuvaa vile wanaonekana wako uchi, na utaweza kupata
mpenzi. If a woman is barren, then she goes to the church where the minister specializes in praying for people to have children.
Na kama mama bado hayabarikiwa na watoto, ataenda mwani pale ili aweze kuombewa, aweze kubarikiwa na wale watoto.
In short, they need a miracle for whatever problem they have. That's why people go to church.
Kwa ufupi, watu wanaangalia ni watu watapata muujiza, ndipo unaona wengi wanaenda katika mahali pa kuabudu.
But brethren in Isiolo, in God's church here, na, why are you here?
Na wa sisi wandugu na wandanda katika kanisa la Mungu hapa Isiolo, kwa nini tuko hapa?
Why do you want to be a part of God's church? For those, for example, who want to be baptized.
Kwa nini aso unataka kuwa moja wa kanisa la Mungu, aso kwa wale ambao wako tayari kubatizwa?
Is it as Christ said in John 6:26 that you are looking for bread that you eat and you forget about it, it's finished, it perishes, or you are looking for the living word of God that will lead you to eternal life? Verse 27 of John 6.
Unasema kama vile katika mstari wa 26 Kristo aliwauliza, unatafuta mkate wa huu wa mwili ama ni mkate wa uzima wa milele?
The people tried to argue a little bit in John 6, and Christ taught them more about this living word of God, this bread of life.
Watu katika kile kifungu walijiongeleza wakitafuta ni namna gani watakapoangalia haya mambo.
When he finished, look at what the people said in verse 60 of John 6.
Na walipomaliza kujinenea katika Yohana 6.
Therefore, many of his disciples, when they heard his teaching about following, coming because of the word of God, coming up because of the teachings of God, they said, "This is a hard saying. Who can follow it? Who can keep it? Who can live by it?"
Na hapo wakasema,
60. Yes, no, 60.
Basi hapo mstari wa 6 na ni ukurasa wa 6, basi watu wengine miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema, neno hili ni ngumu, ni nani awezaye kulisikiza?
In verse 61, when Christ heard they were complaining that it's too much teaching, this is heavy stuff, he said to them, "Does this offend you? You don't like what you are hearing?"
Na waliponungunika hapo chini mstari wa 61 anawauliza hivi, naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake wananungunika neno hili, akawaambia, "Nje neno hili linawakwaza?" Hiyo ni swali.
In verse 65 and 66, he said, "That's why I told you that you can't join the church of God. No one can come to me except the Father is drawing him." That is the Spirit. God is beginning to work with that person through the Spirit to begin to understand.
Na ndipo akawaambia hapo mstari wa 65 na 66, mtu hawezi akaja kwa kanisa la Mungu ila kuwa amevutwa na Baba.
What was the result? It says from that verse 66, from that time, many, not just a few, all those thousands, the 5,000 that ate the bread, many of his disciples went back and walked no more with him.
Na baada ya hapo, wengi, watu wengi, hata hao 5,000 waliolishwa, wakarudi nyuma hawakuendelea kuandamana na hao wanafunzi ama na Yesu.
Then Christ turned to the true disciples that God had called and brought to him, that he was training to become the foundation of the church, and he said, "Will you also go away?"
Na hapo Yesu ndipo aligeukia hata wale wanafunzi walikuwa wameitwa na Mungu na akauliza, "Na ninyi pia mtatoroka?"
Then Peter answered, verse 68, John 6, verse 68. Simon Peter answered and said, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." You can see there were two people in John 6, 26 and 27. One group wanted to eat bread and forget about it. They needed help. They needed miracles and so on. Another group wanted bread that leads to eternal life. And Peter and the group that God had called to Christ said, "Yeah, where do we go to? You have what we want, the truth that leads to eternal life."
Na unaona hapo mstari wa 26, kulikuwa na kikundi chenye kupenda mikate na msaada, lakini pia hapa kuna kikundi kingine kinataka mkate wa uzima. Hapo 68 anasema, basi Simeon Petro akamjibu, "Bwana, tuende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele,
and we know that you have the word that says, and we know that you are the Christ, the Son of the living God."
Yes, na ndio tunajua wewe ndio Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.
So unless when we ask ourselves those questions, why are we here? Unless we have come to know that this is God's church, this is where the truth of God called the living bread of eternal life is, unless we come to know and believe and practice God's truth as he gave it to these disciples who later became his apostles, that God gave to them through Jesus Christ, the living word of God, we too, after some time, when it gets too difficult, can stop following this way and not continue on the way to eternal life.
Na ni ule wakati tutaona tunataka mkate wa moyo, tunataka maneno yaliyo hai, tunatafuta Kristo kwa sababu ya uzima wa milele, ndipo tutakata kauli, tumeingia katika kanisa la Mungu, na pia hatutashindwa, tutaendelea kuwa na nguvu mpaka tutoboe.
So the point of my message today is that from time to time, especially when things get hard, whether it is the teaching or it is the drought or just life itself, we should ask ourselves, why am I in God's church?
Na wakati nyakati sote kuna manjira, kuna wakati wa ukame, kuna wakati mambo yako sawa, kuna wakati kimeumana, lakini haijalishi tuko katika manjira yapi, neno la Mungu ni lile lile na mapenzi yetu na neno lake ni yale yale.
Am I here for physical food, for physical things that I can enjoy and they end, they perish, or am I here because I have found the truth, the way to eternal life?
Niko hapa sababu nimepata mkate, ama niko hapa sababu nimepata njia ya kupata uzima wa milele.
We thank God that it appears He has given you leaders here.
Tunashukuru Mungu kwa kuwa amewapa viongozi mwali hapa.
Leaders who speak English.
Viongozi ambao wanaelewa Kiingereza.
Leaders who have listened to the teachings of other groups that call themselves churches of God.
Viongozi ambao wamesikiza mahubiri ya kanisa zingine za Mungu.
And have decided to align themselves with a group that is staying with the teachings of God's true apostle, or what the teachings of God which He gave to us through His true apostle.
Na wameamua makukata kauli, waingie katika mpangilio na mpango wa kanisa la Mungu ambao ni mahubiri, yale mahubiri ya mitume asoa.
Many of the people who went to Ambassador College with Mr. Bowles, who went to Ambassador College with me, are not following the truth as God gave to us.
Kuna wengi walienda kule chuo cha Biblia sa Ambassador kule Pasadena Marekani, lakini sio wote wanafuata asoa yale mahubiri ya kweli.
They are not doing what Paul continued to teach those who were to follow after him, that they should hold fast, they should continue with the teachings and the traditions that God has given to His church.
Sio wote wanahubiri kama vile Paulo alisema, baada ya yeye kuenda ama kutoka, hawataendeleza yale mahubiri yasoa, kutachifuka vikundi vingi kinyume na ukweli.
And they should give those teachings to faithful men who will also teach as they have been taught.
Na wataingiza mahubiri kwa wandugu waaminio ambao wataendelea pia kufunza baadaye.
Instead, many are behaving in a funny way. Can you imagine if the church in Corinth or Thessalonica, where Paul wrote to them about the resurrection and said, we who are alive and remain will be changed, then Paul now has died. Can you imagine them saying Paul was a false teacher?
Na kuna wengi katika makanisa ya Wakolosai ama Wakorintho, Paul aliwaambia sisi ambao tulio hai tutabadilishwa, lakini kubadilishwa huku kuja kabla ya Paul pia kuaga. Sasa wanasema Paulo alikuwa kihubiri uongo. Unaweza fikiria hilo?
So we thank God you have leaders here who are perceptive, who know that we should stay with the truth, hold fast to what God has given us through His apostle.
Tunashukuru kwa kuwa kuna viongozi hapa ambao watasikilia ukweli na watahubiri na uendeleze na mpaka misisi iwe ya ukweli huu.
Teachings that when you prove them from the Bible, you see that this is truly the way to eternal life.
Mahubiri ambayo ukia kaua kibiblia utaona ni mahubiri ya kweli ya kukupeleka katika uzima wa milele.
In the booklet, What is an Apostle, that some of your leaders have been using to conduct Bible studies here.
Kuna kijikitabu kiko na wapendo wengine hapa kinauliza mtume ni nani, wamekuwa kisoma masomo ya Biblia na hicho kitabu.
Towards the end, you will see a list of teachings that before God started using Mr. Armstrong, no church knew or understood the way we now know and understand them.
Utaona mpangilio wa mahubiri ambao yule ndugu yetu Armstrong alitumia na mbeleni au mahubiri hakutumia na kikundi kingine sosote.
Teachings that God is a family, not a trinity, a family that you and I, anybody who has God's spirit and is begotten by God, can later be born into that family.
Mahubiri ambayo Mungu ni jamii, like wala sio utatu. Mahubiri ambayo yanatusaidia kujua wakati fulani tunapoendelea kujua tutasaliwa katika familia ya Mungu.
Teachings like God is not calling everybody to salvation today.
Mahubiri ambayo Mungu haiti kila mtu katika wokovu leo.
So you don't have to be running from house to house doing campaigns telling people that receive Jesus Christ and be saved or you are going to hellfire.
Usikimbie nyumba baada ya nyingine ukiambia watu mpokeeni Yesu ndio muepuke moto, sababu sio wote wataepuka.
wonderful teachings like that our relatives, our grandfathers, our fathers, and so on, who have died, will have a chance for salvation in the second resurrection we call the Great White Throne Judgment.
Mahubiri ya njabu ambayo kuna nyanya zetu na watu wetu wakale waliaga bila kupata nafasi, watapewa nafasi ingine katika kile kiti cha enzi sa hukumu ya Mungu, ndipo nao wajue uokovu na ukweli.
Teachings, hallelujah. Teachings like God has set up his government in his church, and we are here to learn his ways, to learn his laws, which teach us how God thinks, how he wants things done. So when you receive 5 cities, 10 cities, when Christ comes, you will be able to teach God's way to your 5 cities, 10 cities.
Mawili ambayo ni ya kwamba Mungu ameweka serikali katika kanisa lake, na mawili ambayo tukiendelea kuyahubiri tutaendelea kusaidia miliyo mitano hapa kumi ambayo tumefikia.
So it is good that your leaders are using things like the Bible correspondence course or the booklets Mr. Armstrong wrote, or other articles from the Good News magazine when he was setting the church back on track, to now show you the way, the true living bread that leads to eternal life.
Tunatumia njia kadhaa kujua neno, kama ule mtandao wa kusoma masomo kwa njia ya kutumiwa, na pia kuna vijitabu, hata yale majarinda ambayo ndugu yetu Armstrong aliandika yanatusaidia kujua ule ukweli.
I know it may be hard when they play a tape or maybe the World Tomorrow program and it's in a foreign language, or somebody is speaking, Mr. Armstrong is speaking, or it's a sermon from Mr. Bowles and the accent is foreign to you.
Unaweza sikiza kanda inazungumzia dunia ya kesho ikizungumzwa na lugha ya kale ama lugha ya nje ya ndugu Armstrong ama hata ndugu Mbosi akiongea, utasangana jua.
But remember what happened when the church started, that at that first Pentecost, God made it possible through his spirit for Peter to speak, whether it was in Aramaic or whatever, and people understood in their own languages, because it wasn't a human being then, but just like we have an interpreter here, it is possible for you to learn, even if the way is hard, even if the teachings are hard. God can still make it possible for you to learn in your own language, because you have leaders here who are determined to be faithful to the truth.
Na ni daisi Mungu atende muujiza kama siku ya Pentecoste, unaona walipopatiwa roho, yule ndugu yetu Petro aliongea, alizungumzia watu wa Misri, Mesopotamia, insisile singine wa Roma, na wote wakasikia kwa lugha za mama zao. Hata sisi leo mawili ni magumu, lakini tuna wanafunzi, tuko na wandugu viongozi ambao wanawasaidia njambo kufikia hata kwa lugha ya mama na nyanya yako.
So language will not be a barrier if we are willing to yield ourselves to the truth of God.
Lugha haitakuwa kizuizi kama ile mbari ya polisi kukuzuia usome.
So remember to be in church for the right reasons, that you are here to learn the way, the living word of God that leads to eternal life.
Kumbuka, ni afadhali uwe na sababu za kweli kwa kuwa katika kanisa la Mungu, usiwe kwa kanisa kwa sababu zile zingine tuliangalia ambazo hazina maana.
So even if it's hard, it is possible to make it. So stand fast, hold fast to the truth, and remain faithful. And trust God that he will walk through the leaders, whether it's us coming to visit you or those who are here. So long as they are teaching according to the heritage we have, we will all be ready when Christ comes to be in the kingdom of God.
Ingawa ni ngumu, simama imara, naamua na utatoboa na utakuwa mmoja wapo wa kurithi katika ufalme wa Mungu ambao tunatazamia utakuja.
Again, my name is Joseph Forson, F-O-R. S-O-N, like you have something for your son, for son.
Mimi jina langu ni John.
Joseph.
For son. Yes.
Brother Joseph, ndugu. Joseph, for son.
Yes. And my wife's name is Gloria.
Na mpenzi wake, mke wake ni Gloria.
And by God's grace, we will come and visit as often as Mr. Bowles is able to send us here to come and help the leaders and help you too.
Na kwa neema na rehema zake Mungu tutatembea mara kwa mara hapa, ndipo tuweze kusindikia haya mambo.
We are truly happy to be amongst God's people.
Hakika tumefurahia kuwa miongoni mwa watu wa Mungu wa kweli.